dalka Ethiopia waxa uu qarka u saaran yahay in dagaalka ka socda ee u dhaxaya ciidamada dawladda iyo kuwa jabhada TPLF ee gobolka Tigrayga inuu isu beddel dagaal sokeeye oo ku baaha gudaha dalka Ethiopia gudahaantiisa. Danjira David Shin oo hore u soo noqday safiirka Mareykanka ee Ethiopia iyo Burkina Faso, haatanna professor arrimaha caalamiga ka dhiga jaamacadda George Washington, iyo Susan Stingant oo agaasimo ka ah macadka nabadda ee Mareykanka qaybtada Afrika oo la hadlay daadiyaha barnaamijka Encounter ee VOA Carol Castile ayaa ka waramay waxyaabaha ugu weyn ee horseeday mushkiladaha military ee dalkaas, kuwa siyaasadeed iyo kuwa binaadinimo ee Ethiopia hadda ka ogan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan noo soo diyaariyay.
Sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee AFP, boqolaal qof ayaa lagu dilay colaadanka aloosan dalka labaad ee ugu dad badan qaaradda Afrika. Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobe ee UNHCR ayaa ka digaysa in dhibaatooyin bini'aadinimo oo baaxad leh ay soo ifbaxayso, iyadoo ay kumanaan qaxooti ah ka cararayaan dagaalada ka socda gobolka Tigray ee Ethiopia si ay nabad uga helaan bariga dalka Suudaan. Ilaa hadda in ka badan 30,000 oo qof oo Itoobiyaan ah ayaa u qaxay Suudaan. Intaa waxaa dheer, hay'adaha gargaarka ayaa sheegaya inay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen kumanaan qaxooti Eritrean ah oo ku nool gobolka Tigray. Ka hor inta uusan Abi Axmed xukunka la wareegin 2018, jabhada xoreynta dadka Tigrayga ee TPLF waxay ka mid ahayd isbahaysiga talada Itoobiya haya. Si kastaba ha noqotee, sida ay sheegayso xog ay baahisay xarunta Sufan Center, mid ka mid ah sababaha TPLF ay u diiday inay ku biirto isbahaysiga cusub ee xisbiga Prosperity ee Abi Axmed waa iyadoo uu ra'iisul wasaaruhu diyaar u yahay inuu magaalada Baadhame u ogolaado Eritrea. Tanaasulkan dhuleed ayaa horseeday in la dhameeyo colaad muddo ka badan 20 sano ka taagnayd xadka u dhexeeya dalalka Ethiopia iyo Eritrea, waxayna keentay in Abi Axmed uu ku guuleysto abaalmarinta nabadda ee Nobel. Xarunta Sufan ayaa waxa ay sheegtay in ururada caalamiga qaarkood ay ku boorinayaan Abi Axmed inuu wadahadal nabadeed la galo kooxda TPLF, laakiin hadda waxay u muuqataa in militariga Ethiopia ay rajaynayaan guul muhiim ah. Suudaan iyo Eritrea ayaa la shaqeynaya militariga dalka Ethiopia, halka TPLF aysan u muuqan in ay haysato taageero shisheeye. TPLF ayaa qaaday tallaabo sii kordhisay khatarta rabshadaha markii ay weerartay garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea 14 November. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa soo saartay cambaareyn culus oo ku saabsan weerarka, waxa ayna muujisay sida ay uga walaacsan tahay in TPLF ay sababayso xasilloon darro gobolka ah oo aan loo baahnayn. Ambassador David Shin oo hore u soo noqday safiirka Mareykanka ee dalalka Ethiopia iyo Burkina Faso, haatan ah macalin maadada xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda George Washington, ayaa sheegay in khilaafku uu muddo soo jiitamayay tan iyo markii TPLF ay weysay kaalintii hoggaamineed ee maamulka dalka, laakiin dib u dhigistii doorashada ay xaalka sii adkaysay.
I'm deeply troubled by what has occurred in the last several weeks, particularly
waxaan aragnaa in ay doorashadii deegaanka halka ka dhacday, inkastoo uu jiray amar ka soo baxay Addis Ababa oo ahaa in dhammaan doorashooyinka dib loo dhigo, taasoo sii xumaysay xiriirkii u dhexeeyay gobolka Tigray iyo Addis Ababa. Hal shay ayaa horseeday mid kale. Toddobaadyadii u dambeeyey waxaa dilaacay colaad toos ah oo u dhexeysa Tigray iyo qaybaha kale ee Ethiopia. Nasiib darrose, taasi waa qayb ka mid ah dhibaatada, waana midda keliya ee xilligan diiradda la saaray, laakiin weli waxaa jiray khilaafaad qowmiyadaha ah oo aad u cusla oo ka soo aloosnaa Ethiopia ka hor isku dhacan u dhexeeya Tigrayga iyo xukuumadda Addis Ababa.
Susan Stigant oo ah agaasimaha barnaamijyada Afrika ee macahadka nabadda ee Mareykanka ayaa qiimeynaysa howlgalkan military ee ay qaaday dowladda Ethiopia ee ka dhanka ah maamulka Tigray.
I think Prime Minister Abiy has accused the TPLF of undermining the transition of fomenting.
Waxaan u maleynayaa in Ra'iisul Wasaare Axmed uu ku eedeeyay TPLF in ay wiiqayso kala guurka, ayna rabshado iyo mucaaradad ka abuurayso dalka oo dhan, runtiina ay caqabad ku tahay dib u habeynta uu hiigsanayo. Aragtidaydu waa xitaa haddii taasi ay run tahay, xitaa haddii aan si qayaxan u qiimeyno eedeymaha ah in TPLF ay weerareen taliska waqooyi. Marka nooc kasta oo jawaab ah waa in ay noqotaa mid laga baaraandegay. Marka waxaan u malaynayaa waxa aas-aasiga ah ee loo baahan yahay waa sidee ayaan uga dhaadhicin karnaa in dhinacyada ay dib u laabtaan oo ay ka fikiraan qaab ka duwan oo arrinta loo wajaho.
Ambassador David Shin ayaa mar la weydiiyey waxa uu cadaadiska uu Abiy Ahmed ku hayo kuwa kasoo horjeeda sida xubnaha TPLF ay u dhimayso dadaalkiisii dib u heshiisiineed ee horseeday inuu helo billadda nabadda ee Nobel. Waxa uu ku jawaabay,
waxaan u malaynayaa in eedda waxa maanta ka socda Itoobiya ay aad u ballaaran tahay. Aniga cidna kuma kali yeeli lahayn inay inta badan ka dambaysto ama ay sababtay waxa maanta dalka ka socda. Waxaan u malaynayaa in haddii ra-iisul wasaare Abiy uu ku fikirayo in si uun u burburiyo TPLF ay taasi xalinayso mashaakilkiisa gudaha ee dalka ka jira, dhab ahaantii waxaan u malaynayaa inay taasi khalad tahay. Uma malaynayo in ay sidaasi noqon doonto xal. Xaqiiqdii waxaa jira cadaawad weyn oo soo dhismaysay 30 sano ee lasoo dhaafay oo ka dhanah tikreega.
Suusan Stigant oo la weydiiyey haddii ay jiraan gacmo shisheeye oo ku lug leh rabshadaha ka taagan Ethiopia,
waxaan eegnay oo ka hadalnay isku xirnaanta xasaasiga ah ee u dhexaysa wadamada Khaliijka, Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya, Qatar iyo Geeska Afrika, iyo sida ay tani runtii u sii kordhinayso isku xirnaanta siyaasadeed, dhaqaale iyo nabadgelyo. Waxaan hadda soo saarnay warbixin si dhab ah ugu baaqaysa in dowladda Mareykanka ay sameyso istaraatiijiyad cusub oo diblomaasiyadeed iyo ka qaybgal siyaasadeed oo fahmaysa isla markaana dejinaysa ahmiyadaha ku aadan xaqiiqooyinka cusub ee ka jira gobolka weyn ee badda cas.
Danjire David Shin ayaa ugu dambeyn sheegay inuu ku rajo weyn yahay in maamulka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden uusan si qoto dheer u danayn doonin oo keli ah waxa ka socda Ethiopia, laakiin gebi ahaan Geeska Afrika uuna filayo inay si buuxda u fahamsan yihiin gobolka iyo khilaafaadka halkaasi ka jira oo ay ka mid tahay kan ay ku lug leedahay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.